ntsiku komanso makhansala kudowa omwe akuwaganizira kuti amawasala pandondomeko ndi mapulani achitukuko ndipo kuti atsogoleri andalewa amagwiritsa ntchito komiti zawo za ndale malo mwake wapamphando wa komiti achitukuko kwa mfumu yaikulu msakambe wa Joseph Chirwa wauza Zodiac pa msonkhano omwe anali nawo ndi akuluakulu a bungwe la CISAT kuti nthawi zambiri aphungu komanso makhansala sabwera kudzafotokozera mayankho a zofuna zawo zachitukuko akawatuma ku msonkhano wa makhansala ndi aphungu kwa DC aunyango mkhoma wasanalizi malawa akonkhwa ndi achirwa
pa nkhani ya mavuto kuno ku msakambewa pa nkhani yachitukuko tili ndi mavuto kwambiri okhudza madzi miseu tili ndi masukulu ena amene mpaka pano akufeka madzi choncho chifukwa cha mathumba amene tinawo kuti amakhala operewera ndi mavuto akulu amene tikumana nawo ku nkhani ya madzi ndimafuna mtero kuti potengera ndi dongosolo limene lilipo masiku ano kuti mabungwe alipo komanso mathumba alipo timafuna kuti ngati nkotheka zinthu izi zitamachitikira poyera timafuna mene kuti tsindike pano kunenetsa ndifanya maphunziro amene atatu a CISAT atisangalasa kwambiri kuti atikira poyera matumba ngati CDF ni TDF ndikuti tili ndi mwayi kuti tigwira ntchito moyenera mavuto ena amene alipo ndi nkhani ya mavapu vapu ndimene toiona kuti ikupanga GDP vuto imene lipo pa mavapu ndilakuti nthawi imene timakhala tikukonza mavapu ndi nthawi imene mina dindo amakhala osapusidwa bwino ndifuna amakhala osapusidwa bwino tadziwa kuti vuto limene ndi liti ye timakuonanso kuti nkoyenera kuti vuto imene lipse panakhala bwino bwina pazikhama liviu vapu tiunikenso kuti mavapu athu kuti akuzika bwanji akukonza bani izi zikhoza kuthandizira ndipo akungotengera amene taphunzira lerodi tikuchita kuona zofoka mmapapu yathu
a Joseph Chirwa wapampando wa komiti yachitukuko kwa mfumu yaikulu msakambewa kudowa ndipo phungu wadera la kumpoto chakumvuma kwa boma la dowa samukawale wati vuto ndilakuti mabungwe omwe saboma sawauza aphungu makhansala komanso komiti zachitukuko chakumudzi chomwe akugwira mmadera awo
madandalo amene wandiwomvera kwambiri ndipo ndikugwirizana nawo ndipo ndikuvomereza kuti zimene akunenazo ndizoona madandalo amenewa tinakambirana miyezi iwiri yapitayi tinayitanitsa ADC yonse kukambirana za vuto la communication komanso 3-4 months ago tinakambirananso ndiye tinayitenga nkhani imeneyi kupita nayo ku wa council full council meeting pafupifupi council meeting ine iliyonse ndimakhala kudandaula kuti communication pakati pama development partners yathu ndi ife ma elected officials it's almost because ndine kuti ndiyovuta kwambiri nthawi zambiri sichitika ndiye kukumbukirani kuti a VDC nda APC tinapanga ma village action plan tikakapempha ma development partners yaja amapezera ngonyamuka nkumbira kuti alija kugwira ntchito ija osatiuza ife amene tinasankhire pa mipando komanso osauza VDC ndi ADC in the end ama ground aja amaona ngati kuti akulemekezedwa pa ntchito imene anthu anawo apatsa kuti azibweretsa chitukuko ndiye amaona ngati kuti vuto ndi ifeyo timangotumiza anthu akukapanga chitukuko iwo aja osawauza komano vuto ndina ndingonenerabe kuti amene amatithandiza ma development partners timathokoza kwambiri ntchito imene amagwira komano akutibwereranso pa ground chifukwa chakuti communication palibe pakati pa iwo ndi ifeyo and imapezekanso kuti ifeso ndi anthu apa VDC ndi ADC communication palibe ndikumakhala tsopano kukayiana chinthu chimene pa ntchito yachitukuko sichifunika
phungu wadera la kumpoto chakumvuma kwa boma la dowa samukawale koma wachiwiri kwa wapampando wa mabungwe omwe saboma kudowako a George Kaunda wati vuto ndilakuti aphungu kawirikawiri amathawa komiti zachitukuko za ADC ndipo amadzawafuna pa nthawi yokopa anthu
sizoona kuti makhansaz ndi ma MP amadusidwa ndi mabungwe amene siaboma pakagwira ntchito kumadera komwe iwo amayimira anthu ntchito zonse zachitukuko zisanapite pa ground zimamba zapita kumakomiti amene amakaziunika makomiti aja timati ma technical working group zikachoka kumenekoko zimapita ku dec komwe amakazivomereza kuti zambi kugwiridwa ntchito koma zisanatero mabungwewo amafunsidwanso kupita ndikumaka kumana ndi makomiti achitukuko akudera ma ADC ndi VDC komwe amakavomerezedwa mkugwirizana kuti ayambe kugwira ntchito vuto lomwe lilipo ndoti makansala athu ndi ma MP sapezeka kumiri ku misonkhano ya makomiti amene tikunena nthawi ya amathamwe amatimema kuti ili afuna akhale ma MP akamapanga misonkhano yomema anthu ankapezeka ku ma ADC ndi ma VDC koma atakhala ma MP khangati anayiwala kuti makomiti amene amanena atagwira nawo ntchito ndiomwewa ife tikudziwa kunena kuti ADC ndi magogo athu ndamene amayimira anthu kudera osati ma MP amakatiimira kunyumba ya malamulo choncho ma MP akuyenanso kudziwa kuna kuti iwonso ndi amodzi mwa anthu amene akuyenera kumaka khaso kudera ndikumakapanga chitukuko limodzi ndi anthu akumene koko ngati zizi zinkakhaye kuti zisinthe kuti ma MP asamadandaule nkhani yabwino toti azikapezeka kumakomiti amene wawa komwe tizikakambirana nkhani za chitukuko chifukwa mudzi wati ma MP alibe ma ofisi ndiye kukapeza sitikudziwa kwa sitingamapita kunyumba kwa munthu kani kuti tikupanga zakuti zakuti
wachiwiri kwapa mpando wa mabungu mwesa aboma kudowa a George Kaunda koma izitu zadandaulitsa bungwe la CSAT lomwe mtsogoleri wake awire kambwandira wati zimachititsa kuti anthu osalakwa asalandire zitukuko zomwe akuzifuna
mwachitule makomiti ngati amenewa area development committee ndi makomiti ofunikira kwambiri tikamakamba nkhani zachitukuko chitukuko kuti chiyende bwino pamayenera kuti pakhale komiti imeneyi chitukuko kuti chiyende bwino komiti imeneyi ndithu imayenera isankhe zitukuko zimene kuderako zikufunika komanso imayenera kuti izitsatira ndithu zitukuko zimene zikuchitika kudera kumeneko koma izi kuti zichitike komiti inde kuti ikuyenera kukhala ndithu ndi upangiri woyenerera kuti atha kumatha kumagwira ntchito ngati imeneyi ndiye chimene tinaona kuno kukhala ngati komiti imeneyi sinalandireko maphunziro ena aliwonse tinaona kuti mkofunikira kuti munati athandize kuti azitha kutsatira ndithu zitukuko zosiyanasiyana zimene zikuchitika kudera kuno
ndipo anthu akudandaula kuti zitukuko zimene zikuchitika kuno sadziwa kuti kayanza CDF kapena nena DDF nena vuto la kusadziwa kwawo ndi chani makamaka
zoona ilo ndi vuto lalikulu limene nafesi taona kapezekedwe ka mauthenga okhudzana zitukuko zimenezi nthawi zambiri muna adindo safotokoza zikungosonyeza kunena kuti makomiti ngati amenewa ndiye kuti satenga nawo mbali nthawi zambiri amadutsidwa mwina anthu amakonda kumagwiritsa ntchito kaya makomiti akifani zimene zithu zili zotsutsana ndi ndondomeko zoonetsera zitukuko za constituency development fund komanso mwina zitukuko za district development fund ndiye kofunika kwambiri kunena kuti anthu amenewa zikhala ndi upangiri olena kuti atha kumatha ndithu kumafusa adindo kagwiritsidwe ntchito kachuma komanso mwina zitukuko zosiyanasiyana
awire kambwandira mkulu wa bungwe la CSAT.